kulu.
Nani alinidanganya eti mapenzi huwa simpo? Inani alinidanganya penzi hainanga kilio? Nikadanganya eti maua ndiyo suluhisho.
Nani ongeze chokoleti bas,
hizi vitu hufanyangwa hivo.
But then I fell in love, mambo ikakuwa complicated. Hini hesabu, yes we're in love. Nimeingia mtihani bila kalamu, yeah. I'm not ready, pressure mingi mi na daddy. Oh, I'm going crazy, yeah.
Juu sasa ninavalishwa kitenge, tukifanana penzi ni ya milele. Nyowara samzazi ya kupende, hizi vitu kwangu ni crazy. Jusielewe vile kitenge itafanya penzi hiwe milele. Nambona rasta mzazi ya sipende, hizi vitu kwangu ni crazy.
One plus one, wacha ibaki one. Msinifunze mimi nimeshalan. Napambana na hali yangu kama Saddam. Basi tusiwa mind, tusiwa besikio. Little baby will be fine. Tusiwa unyeshe kilio. For those who fall in love, mambo isikuwe complicated. Kama hesabu, when you're in love. If you're not ready, pressure mingi you see daddy.
Please don't go crazy.
Chusa sani na valijwa kitenge, tukifanana penzi ni ya milele. Nyo anasta mzazi ya kupende, hizi vitu kwangu ni crazy. Chusielewe vile kitenge itafanya penzi iwe milele. Mbona rasta mzazi ya sipende, hizi vitu kwangu ni crazy.
Nani alinidanganya eti mapenzi huwa simple? Ni nani alinidanganya penzi hainanga kilio?